So leo tukisherehekea hii UN Day ya MSMEs, ndio mimi nataka niwaulize nyinyi wote, hasa hawa ndugu zetu wa bank, tuketi chini tukubaliane. Hawa wananchi, mtu wako na biashara yake anahitaji 1,020, 1,200, tunaweza kumpatia namna gani hiyo pesa bila ya kumuuliza alete logbook kwa sababu hana, ama title deed kwa sababu hana, lakini ako na track record ya kulipa akikopa, si ndio? Yes, we must use somebody's track record, na hiyo track record tayari tumetengeneza kupitia Hustler Fund. If there is one major component that Hustler Fund has done to the economy of Kenya, it has established a credit track record for borrowers. We now know we have 2 million borrowers who pay as they borrow.